uja kapita, miki guna ushafika. Jina gani uja nita, baby? Shauru taki kabisa, eti na china visa vya Firauni na Musa vingi.
Nikilala naota kama unaniita, nafumba macho navuta shuka, naona napumba zika. Unishika pondipo hapo nafarijika. Mambo yako mahaba yako ndo maana natononoka wewe. Kapona rabi amenipa nusura jeuri sina tena wendo ganzi umenimaliza hasira si umi wakisema
nidekese niliose washushuke wanyamaze nikinuna nipembeleze usini pepe nipulize watone washituke ruza usi wa ume minipiki ule chote unenipe upendeze.
Hata watu watuone wakahadithie, itambulishe niringe niwavimbie. Ukitaka uniweze nibebewe, ukipenda unibimbe unikumbatie. Hata muri atuone